ya bofutlana ntate break le leng gore bofutlana bo baka kotlhoitseng a bakeng sa batswadi ga se fela gore gaelelo ya ditšhelete e ama bokgoni ba batswadi ba o fana ka bophelo bo o nepagetseng kapa motlhomong tlhokomelo ya bophelo bo botlhe le thuto e etsa gore batswadi ka bo bona go be bonolo fela go na le ntho ena e mona ya gore bana ba rona o tla fumana e le gore ba qetelletse ba nkile diketo ya go ipolaya bana ba banana o ka fumana ba inehelela batho ba baholo ka lebaka la gore motho ore a kere nna mme le ntate ga ba kgone nkenya manala kapa ga ba kgone nketsetsa gona le gane motho a qetelletse a nkile ditshwetso tse wrong ka lebaka la gore ga gona kamano bakeng sa batswadi le ngwane enwa wa bona ore mamela taba diteng Let's talk about the social part of the relationship between parent and children. Spare the rod, spare the child. Jwale ke batla go tsatsaleng eno ya gore rona jalo ka South African. Go batla o le legatanyana ka monono.
Ee, re ke go a go le dingwe go tsamaya.
All right, thank you. Ho batla hona le bothata ha o tswa tabeng ya kgalemelo ya bana. Ke ka hona o nkutlwang ke quote the scripture mo Bibeleng e buang ka hore spare the rod, spoil the child. Hore hangata rona batho ba Afrika Borwa kwano re tlhabana le ho kgalemelana le bana ba rona. Ke ka batla re eno e bapala role e feng parenting and children's relationship.
I'm going to go to the next one.